Zamani gali nazigwa mutima Gisubi liambu latala nimbira mukava Zenageza kongame kumutima Na yengame nguwa kale wachamu wali netima Ngagachunu vante matema mukanene Nanokula jana mbuga na yende wali na chisa Nalai na ganjakala kufaku ya mpwano Tempuli na gabinyi yebya lafu na sirana Na wajaga na lajana Mpuli na mbikoe Na yesi mani jia famu tofu Omutima na gugoba mwemi chafu Oh, na singa kuman kinda If ya tala she so hard to find her A singa kuman kinda Mazima she so hard to find her Nkubila kusimu Oh, suidu atongere Nkubila kusimu Ebi babi chami tubi mare Fia beto lujo yal Kwanzi kaka nyembera Revira la vietna pile kane Webi kenda fine Na yenga nguri noro vera Ne wendo uza njo kenze Bela crazy I feel like I wanna hold you Every day and night Oh ele baby Sijawahi kufikiria kupoteza kwa sababu Unapenda nyota inanyonga akwangu Mbola nife kuliko kupoteza mtoto kwa sababu Unanifulaisha kila siku usiku na mchana I love you baby Mkubila kusimu Uroonsu idu atongere Mkubila kusimu Ebi babi chami tukimare Singa kuman kinda If ya tala she so hard to find her Kiliya kupoteza kwa sababu Unapenda nyota inanyonga akwangu Yeah Back in spy and song